munyo ne bwebera motoka babange yagadde balemya nga lwabadde lwakufiirwa ne lwebambye etuuka makubo nefwa ebyonna bwe mbibuuka kati ne wabaawo kati kyenjagala okwanika buli muntu amanye muyimbi wayimiridde mu nfuna ye n'ensonga egenda okundisa kansooka nkuyitiramu okunsasula omuyimbi byasasula wabula teweekanga bino nyumya buli omwali okategeera esali omuyimbi waali osaaka n'obuukinga gy'onoobeera n'owaayo ne dipositi ku lunaku lw'osabye ate olwo ne mulaga kuwa ebipande naye n'omuwa ku nsimbi engoye ez'otunuulira nga zitimbiddwa ziri mitwalo mingi lwakuba gw'ozigaya nga te n'omubbi tekigaana zitwala n'abiika abantu be bw'omala okutegeka ate ne wabaawo kati eky'emmotoka empangisa ewe zatuuka paaka n'ogimalako ng'olamuza ekivaamu n'omala geetunda leero ku mirembe egiri egibaddewo ng'ogenda n'osanga baami banaaba ebyalo gyeyamaani ne banne ng'osooka badoolera ssente n'okola ate bw'ajja okuyingira n'asombola ajja n'abantu nga satu abaleebeeta bonna babwereere tebasasudde olw'okuba ngu mwami tulabye ennyabangu okolera amafaaya muyimbi n'ogira kasuula buli lwendooza ekyamaanyi ganzigwamu nze okuyimba n'enjagala nkutuke nandikumidde ekyo olw'ebizibu by'ensi naye ate n'abatanjagaliza bangi wadde otya kulinnya lyange n'oyonoona ng'omuntu alina kyeyakkola katusabe gavumenti eno yetukwatizeeko kyokka ebizibu by'abayimbi bingi ge mazima ebizanyirwamu by'olaba abatami buko tewajyali apa ku muyimbi tulabye nnyo okolerako nga bekusa naddala mu kampala tuli ku magwaja n'olowooza n'okoma n'obwavu kibi watazimba kikyo n'okola ky'olina kumeera nti bakubbe buli kikumi gy'ofuna abakusaba n'ate ne sitiera okumi ako gataano ate nga lw'ozifunirawo ogwo mukisa eriyo abakwewuubya ne weetamwa n'ataano gafunyaga agasigadde gwe kuli mmotoka leediyo ebipande ogwo gwe kuli n'omusaala gwe munkoledde abantu abasuuka mu asatu era singa siri musajja wazanya nze senga n'essaati yambalwa fuleedi siina kyemmanyi okirabye nga kutuulira naye nga munnange bwe kityo kale katonda gwe yawaatyo baana battu kiba kibi obuteebaza ku lwanga ensiima naye abasimbi b'enseke be bannemeza ekkula lya mukama lyampa n'abaganda baalugerawo batoyombye we naalaba kisuse ng'emisinde emmalamu nga ŋŋenda n'eddiroyo okugwa sipande okusinga okulya amagumba tulabye ennyabanga okolera amafaaya muyimbi n'ogira kasuula buli lwendooza ekyamaanyi ganzigwamu nze okuyimba n'enjagala nkutuke nandigumidde ekyo olw'ebizibu by'ensi naye ate n'abatanjagaliza bangi wadde otya kulinnya lyange n'oyonoona ng'omuntu alina kyeyakkola katusabe gavumenti eno yeetukwatizeeko kyokka ebizibu by'abayimbi bingi ge mazima ngera omukingo omulala ogwo negunnogola kalandira abagamba n'atava ku mulungi mbadde nkyakumira linnya lye nnina n'olw'ekitiibwa kyenfuna erimu abammanyi naye ate ebyazeemu namukinga ayagala n'erinnya lite omuntu akutibaga wookolera atuuka bannangu kwenyeawo bagwa okola ki bingi byanziza nsoma mu mpabula ate nga n'ebimu bikonje kale nabamawulira omba neyanyonza abamala agawandiika okwaza emirimu mutuuse n'otuleetera mu empalana wakati w'abayimbirwa ebyo juuzi najja n'ensoma wakatabo kale mutaaku byagye wankola ndifanze nkinyumya akatabo akatasomwa muntu omu okunzivoola kutyo kyannuma bwe mba nekyennakulyako nandisasudde naye munnange saamanya kye wagenderera okuwoomesa ekibi kyesikoze nga tolemu ebirungi byenkola obanga kyava ku bayimbi simanyi waliwo abatava ku leediyo mu kweyimbirira so ng'omuntu waawanaalabuze nnyo tewakyali musiru alimbirwa by'okweyimbirira nno sibiganyi ebyakatale bwe bityo gwe bwata abajega naye ekyokufutya nka muyimbi munno kyekisinga nze okunnuma tewali kintamye nga kunyuunyunta nze nabannimirira byenkola mu kuntyoboola kale emirembe mu okuyimba kimbuzeemu olw'ensonga ezaabaagalwa tulabye ennyabanga okolera amafaaya muyimbi n'ogira kasuubula buli lw'endowooza ebyo amaanyi ganzigwamu nze okuyimba n'enjagala nkutuke nandigumidde ekyo olw'ebizibu by'ensi naye ate n'abatanjagaliza bangi bw'otyo otya ku linnya lyange n'oyonoona ng'omuntu alina kye yakkola katusabe gavumenti eno yeetukwatizeeko kyokka ebizibu by'abayimbi bingi tulabye ennyabanga okolera amafaaya muyimbi n'ogira kasuubula buli lw'endowooza ekyo amaanyi ganzigwamu nze okuyimba n'enjagala nkutuke